I am Mr. Body.
Tamani Music Touch.
Yeah, yeah, yeah.
Traveladan.
Cheki, kama maisha ni ya wawili wili, mbona nipo mimi kama mimi. Aliye wangu bafu wangu wa pili, basi aje tuishi wawili. To kama nikimuita mami, anite daddy nijone gwiji la magwiji. Hey, tuimwagilie mioyo na maisha tuyapige chini. Mana mi mwenzenu najua yupo, yupo. Tena ni pisi kali imeumbwa kinoma. Usinivimbie kijuso, juso. Mi ile yangu inapendeza, imeshona kushonwa. Hata hisia zinanituma niseme yupo, yupo, yupo. Ambariki Yesu Kristo, Kristo uko alipo. Minamini yupo, aze yupo, yupo. Nando manasifati mkumbo, kumbo, kumbo. Ivo staki dem,
staki, 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 staki.
Nimesema staki dem,
staki, 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 staki.
Ivo staki dem,
staki, 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 staki.
Nimesema staki dem,
staki, 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 staki.
Haina maana kujifanya unajua kupenda, fumuisho wacho bila makosa. Kwetu bongo kujifanya unapenda bila pesa, ni sawa tuna unashoboka. Hata kutesa mwana utashindwa kutesa, ukiwona wala bata unatoroka. Akikususa demu wako mazimba wana msepesha, unaumwa mpaka unachoka. Basi niacheni minutulize moyo, nikimsubiri tu wangu mama watoto. Ni yule ambaye atanielewa atanikiwa msoto. Na so mwingine ubavu wangu wa kushoto. Hata hisia zinanituma niseme yupo, yupo, yupo. Ambariki Yesu Kristo, Kristo uko alipo. Minamini yupo, yupo, yupo. Na ndo maana sifati mkumbo, kumbo, kumbo. Ivo staki dem,
staki, 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 staki.
Nimesema staki dem,
staki, 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 staki.
Ivo staki dem,
staki, 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 staki.
Nimesema staki dem,
staki, 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 staki.
Kama nkikutaka nikulipe tumalizane uende.